Zeya.
Kipera.
Motherland Madness. Rango Siri. You know how we do this, man. Yeah. It's been a long. Saindu watayone ki come through. Man.
Nikaule msali come for bedroom.
My check 1, 2, 1, 2. Some key head bado mna lose tukititibo a FM like I used to na kam kibobu kwa track na washmada uliza Eminem I'm so sika nida doctor nipe beat nizidish venye mini pista mani dunde kwa ipit nika nime beat na kani kiroga na chakdu liver juice nilim prokoto mbaka nikajua ye ni mtipki Victor kwa rap niko BST money kwa rap ndio doctor una kam kade council kila rapa nyongwa ata kama tuko ndani we ni Judas najua utatu self Imagine to any kwa MC ni to M kampuni sina kasi si tu mge si wakina u atam kam na nameless tu u dem bado ni wahoo
tunaifanya chini 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 ya maji tunaifanya chini 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 ya pi tunaifanya chini 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 ya waba chini 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 ya maji tunaifanya chini 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 ya maji tunaifanya chini 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 ya pi tunaifanya chini 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 ya waba chini chini chini
Corrupt jungle man, I be the killer YMCs. From the west to the east, little Vin be the big beast. Every battle is a feast, maul him in the streets. Here the overseas, hitting them with these eats. Where my niggas at? Did you let the beat drop? Let it all and I'ma show MCs how to stay on top. Spitting rhymes like a fire dragon, Dean stop. When they hit at me and now I'm running up with hip-hop. Rango City be the hood that I represent. Real tight with my niggas in Kibera if you ain't. Street certified, you always equal. A Jew, not me, evolution time to that if you tryna be me. I'm so black and strong, Billa Maziwa. Kama Jimoto, Majani, Nagashu, ni rhyme sugar. See, I'm lyrically killing and making them disease. Walk MCs be seasoned like smallpox disease, nigga.
Tuna ifanya, chini, chini, chini ya maji. Tuna ifanya, chini, chini, chini ya pi. Tuna ifanya, chini, chini, chini ya waba. Chini, 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 chini ya maji. Tuna ifanya, chini, chini, chini ya maji. Tuna ifanya, chini, chini, chini ya pi. Tunaifanya chini 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 ya waba chini 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 ya maji
Kibera most wanted most deaf definite could define style yao ni infant in fact character iko in touch punchland yo lanchanga karata hali ya kukata kufanya nyama ya punde kai ya bata sitamu tu aliangushwa shata you don't have dreadlock to be rasta me tupa kweni shagi uja compare focus ndio ambition neto Babylon ni foot kwa asi yako hasira hivi ndio itafanya ujichimbie kaburi punguza kiburi matusi upuzi tuko busy ya hii shilingi sare issue joint scout cause hapa uko out of order atinut kelele zile necessary kuwa noise hapa ni just a yapa chezea 18 cause hiyo first na weza tampa tafuta energy lamba glucose do get flu boss lapa
tunaifanya chini 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 ya maji tunaifanya chini 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 ya pi tunaifanya chini 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 ya waba chini 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 ya maji tunaifanya chini 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 ya maji tunaifanya chini 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 ya pi tunaifanya chini 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 ya waba chini 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 ya maji
roundy lazima watakoma YHCH Fesi Young Sharo na Lil Vin
chini ya wa chini ya wa chini ya wa chini ya waba